tmtmusicmedia.com.
Download it kupitia tmtmusicmedia.com.
Love can make you do things like this. Ukikosa upendo na kosa man na kosa peace. Love can make you do things like this. Ukikosa upendo na kosa man na kosa peace. Kupigwa vijembe na vijino pembe, yo vita nshashinda. Wanasema ukitaka chafungu kongo na upinda. Ni ile hali ya kumpenda mtu paka wengine anacheka uchinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Kwenye penzi lako mini cheche kiche, kwenye penzi lako mini taja na bimbea. Kwenye penzi lako mini ukwepo na pepea. Kama umewasha moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakaleta karasa. People don't know better than nothing about love. They don't even don't know what they got. For me you don't deserve that. Tako mana wewe even though your life's hard. And I change life, tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh, 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 love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah,
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know.
Inni mini inni inni mani mo. I feel like I'm going out control. Whatever you give me baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa pa bampa, bampa tu bampa. Mana sijui tana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi show na mkeka kwa nyuzi.
When they talk about love, they talk about me and you. Misu navu nichanganya. Mina isi you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usinshushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh, 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 love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah,
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know.
Download it kupitia tmtmusicmedia.com.
Classic music.